Hear the word and renew your life on 657 AM.
Dumela bana ba modimo ke le dumedisa ka lena la morena Jesu Kriste wa Nazareth le mmusong wa letsatsi le leo ka gale re kopanang go tla go utlwa modimo a bua le rona. Mme moso o ke rata gore pele re kaya kwa ditirong, re kaya kwa dikolong, re kaya po gotlhe ko re tsere maikarabelo a go ya go direla modimo kwa teng, tla yang re aroganeng lefoko la modimo go tswa mo bukeng ya Luke chapter 13. Verse 6 to 9. Luke chapter 13, verse 6 to 9. E buisa yana ka Setswana. Aba bua ka Setshwantsho se se reng, motho mongwe o ne a na le mofeiye, o tlhomile mo tshimong ya gagwe ya moveine. Jaanong a tla, a batla maungo mo go ona, mme a tlhoka. Aba raya molemi wa tshimo a re, bona, ke dinyaga tse tharo. Ke ntse ke batla maungo mo mofeyeng o, mme ke a tlhoka. O reme, o jelang lefatshe fela. Ene a mo araba a re, morena, o lese le ka ngwaga ono. Ke tle ke o leme, ke tsenye letshutelo. Motlhaope o ka ungwa isago, fa go sa nne jalo o ka o rema. Modimo wa rona ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareth, re a leboga ntate, re leboga boutlwelo botlhoko ba gago gore re be re utlwa lefoko la gago le mo letsatsing le o sa radimile ditsebe tsa go utlwa. Bua le rona modimo wa rona re go reditse tsotlhetse re di kopa ka Kriste Jesu morena le moriphulusi. Amen. Re buisitse lentswe la modimo le morena Jesu a fanang ka Setshwantsho se e leng gore se tlile go re thusa gore re ithute go tswa mo go sona. O bolela ka the fig tree, setlhare sa feiye. Ga o lebelela setlhare sa feiye, ke batla gore pele re tlo go tsena mo kgangnye o tlhaloganye gore setlhare sa feiye ke se se ntseng jang. Setlhare sa feiye ga se golele kwa godimo, se a fitlhelega, se fitlhelelwa ke mongwe le mongwe, o moleele kana o mokhutshwana. Setlhare sa feiye se pila, se na le matlhare a makima, a matala, a ngokelang o santsana o le kwa kgakala. Mme ga o le gore o batla leungo mo setlhareng sa feiye, o tshwanetse o se atamele, o tshwanetse o phetlhe ka gore le maungo a teng a matala go tshwana le ditlhare tsa teng, matlhare a teng. Jaanong se ke Setshwantsho sa Mokeresete o montle a le kgakala, ke Setshwantsho sa Mokeresete o matlho a otlhe a retologelang kwa go yena, a fetotswe ke pholoso. Ke Mokeresete o batho ba dumang bophelo ba gagwe gore o kare re ka tshwana le mokete, o kare re ka kry-a se se kry-ilweng ke moketekete. Because bophelo ba rona ke nnete ya ka ga lentswe la Modimo le bua le re, motho ga a pholoswa a le mo go Kriste Jesu ke sebopua se sentšha, tsa kgale di a feta, bonang di mpshafala tsotlhe. O thoma o tsamaya ka kgalalelo ya Modimo, o ngoka batho ba botlhe, o ngoka matlho a otlhe, o ngoka matlho a ba go ratang, o ngoka matlho a ba sa go rateng. Jaanong Kriste le ene ke o, ga a tla o re fa Setshwantsho sa monna o nneng a bietse setlhare sa feiye mo tshimong ya gagwe, o ne a seetse tlhoko ka matsatsi a otlhe. Go ne go na le ditlhare tse dingwe, e ne e se setlhare se le sengwe fela, tshimo e tletse ditlhare, e ne e le ditlhare tsa mefuta-futa tse di leng moo. But go na le setlhare se le sengwe se nneng e re always ga tsena mo tshimong ye, gongwe ke sone se a kopanang le sone, se se neng se tlisa tsholofelo mo go yena. Le ga ditlhare tse dingwe di ne di swabile, sone se ne se le setala. Le ga ditlhare tse dingwe di ne di foforega matlhare, sone se ne se se talafetse, se ngokela monna. Monna ka bona, a bona maungo a teng a mannyane, gore maungo a ka tsatsi le leng ke tla kgetla ke tse matla a leng gore ke ntse ke direla setlhare se gore se be se nne le maungo. Lentswe la Modimo mo le ga tswela pele morena Jesu mo verse 7 e re, jaanong monna yo o ne a ntse a tla for 3 years a batla leungo mo setlhareng se, mme a sa le bone. Imagine ngwana wa Modimo, for 3 years tsholofelo ya gae e ne o tshologa fela, o ya ka tsholofelo o boa ka disappointment. Ke Setshwantsho sa Mokeresete o e leng gore ga a na maungo a moya o boitshepo o montle mo matlhong a batho wa eletsega ba go utlwa o opela monate o bua monate o paka monate o rera monate wa share bana ba modimo mara ga re atamela bophelo ba gago re batla go bona gore ke eng sentlentle se se go fetotseng se se go talafatsang ga gona maungo o talafetse mme ga gona leungo leungo la moyo o galalelang ga le yo mo botshelong ba gago ke mokreste wa sa tshwareleng ke mokreste wa tshwarang dikgopi ke mokreste wa ikgogomosang ke mokreste wa tletseng ka maungo a nama because lentswe la modimo le re bolelela gore ga o sena leungo la moya o na le leungo la nama for 3 years monna o a ntse a tla mo setlhareng se le sengwe mme a sa fitlhele sepe se e leng gore a se ka mmo e ka nna poelo ya gagwe ya gore a ka ipela ka sona a morena ga a tla a lebelela bophelo ba gago a ka ipelafatsa ka go go pholo a morena ga a lebelela bophelo ba gago a ka bua yaka ga ile a bua ka morena jesu a re yo ke morwaka yo ke mo ratang moutlweng a more modimo ga a lebeletse bophelo ba gago o santsane a ka bolelela satane yakana a bua ka bophelo ba ga jobe bontle ka mokgwa jobe a neng a utlwa modimo ka tenna kana bophelo ba gago bontse bo tshwana le the past 3 years ga bona leungo wa rerelwa every sunday wa sherelwa wa rapelwa every sunday mara ga gona phetogo epe mo bophelong ba gago you have to re o eme o re modimo nthuse gore le nna ke kgone gore ke seke ka bogega bontle fela ke nne le maungo because morena jesu ga a bolela mole o re for 3 years monna a batla leungo a sa le fitlhele kwa bofelong o bolela mantswe a monna a re kgathang setlhare se goreng se tshwanetse se dirise mmu ga modimo a ka go ka kopa lebaka la gore a tswele pele go go keepa mo lefatsheng mo o tswele pele go nna ka mogare ga kereke ke eng se o tla se dirang bokaone mo dingwageng tse di tlang because bontsi re ka mogare ga ntlo ya modimo dintlo tsa modimo di tletse mara di tletse ka ditlhare tse di senang maungo re a fitlhelega yaka setlhare se sa feye se ne se fitlhelelwa ke mang le mang ka baka la haete ya sone re a fitlhelega but ba bangwe ge batla ba boa ka disappointment ba go bona o opela ga monate ka mogare ga ntlo ya modimo ba utlwa o rapela ga monate ka mogare ga ntlo ya modimo wa rera ka mogare ga ntlo ya modimo mme ge ba go atamela ba kry-a a different person from over morning ka sontaga now ke batla gore ke botse bana ba modimo gore leungo la moyo o galalelang le kai because re disappointa modimo monna yole wa the gardener ore a se khathiweng gonne ga sena maungo mara monna ole wa tla wa rapela are rrawe ke kopa gore o se o re letle ngwaga o le mongwe fela se letle ngwaga o le mongwe fela ke tla se tlhagolela nna ke be ke se fertilize ke tsenye manyo gore se gore se tletle se nne le maungo ke tla tsama tsapa a mangwe gape se paletswe for the past 3 years but gone yanong ke kopa ngwaga fela mo ngwageng o something se tshwanetse se tlhage bua le bophelo ba gago ore modimo le ga ke paletswe for the past 3 years but this year I am making a commitment ya gore mphengwa gao le mongwe fela lefoko la gago le ntlhagolele lefoko la gago le nonotse ke nne le maungo a morena jesu a batlang mo bophelong ba me verse 9 e le ga e tswela pele e re maybe next year it will have some fruits monna o ipofa ka gore se fe ngwaga ka gongwe ga ke batle gore se tla nna le maungo go ka gongwe se tla nna le maungo mara ge se sa nne le maungo modimo wa rona o ka nna wa sekgata wa fetsa ka sona go na le sefela se re se opelang ga re le mo moyeng mo difeleng tsa sione se se reng re be jwale ka difate tse tlhomilweng pele a metsi re be re ntshe maungo ka matsatsi le matsatsi ke kopa gore bana ba modimo re rapele re re modimo nka tswa ke tlholegile dingwaga tse di fetileng nka tswa ke tlholegile last year nka tswa ke tlholegile ka ngwaga o rileng but ke kopa gore ngwaga o mphe another chance ya gore ba ke tlhagolelwe ke lentswe la gago ke le dumele le tola bophelo ba me ke seke ka nna montle fela but ke nne le maungo ke nne le leungo la go itshwarela ke nne le leungo la bopelotelele ke nne le leungo le reng gore le ga nna ke tsamaile lona le tla sala le setse bjaka ga o batla re nne le maungo setlhare se se ne se tsere poleke ya setlhare se nkebeng se beetswe foo se ntsha maungo
ke makatswa ke gore gore modimo a dirile gore matlhare a feie e nne a makima-kima a khupetse leungo le wa bona leungo bana ba modimo ga le itlhagise bonolo leungo le tshwanetse le batliwe empa leungo la setlhare se le ne le talanyana le tshwana le matlhare a le o ne o le kry-a fela ga o atamela batho ba ba itseng bophelo ba gago ke ba ba go atamelang ke ba e leng gore ba phela le wena ka letsatsi le letsatsi ke ba e leng gore ba mo ntlong ya gago ke ba e leng gore ke di-neighbor tsa gago ke ditsala tsa gago ke ba dira mmogo le bona ke bona ba itseng gore a o na le leungo la moya o boitshepo kana nyang John chapter 15 verse 16 e bolela e re ga se lona lo intlhaoletseng ke nna ke lo itlhaoletseng lona ke bile ke lo beile gore lo ye lengwe leungo mme leungo la lona le nne le ruri gore se lo ka se kopang rara mo leineng la me a se lo neye le fa e ka nna eng ke lo laela dilo tse e le gore lo ratane ke rata modimo ka tsela e makatsang bakeresete gore a bue a re ke a le laela gore le itse gore nna ke le itlhophetse ga se lona le ntlhophileng ke letlhophe lebaka la gore ke letlhophe ga se gore le shine fela ga se gore le opele fela ga se gore le tlale mo kerekeng fela lebaka la gore ke letlhophe ke gore le nne le maungo mme leungo le o nnang le lona le laste se ke a nna leungo le le tla bonwang ka tseno magape le la senyega go na le maungo a mangwe a utlwisang botlhoko le lentle le tlisa tsholofelo le santsane le kaletse mo setlhareng fa le o le lebeletse o bala matsatsi a gore le setse ka beke e le nngwe le setse ka matsatsi a mararo gore le butswe mme e be le bolla mo setlhareng bakeresete re bolla mo setlhareng seo e leng jesu a bolela gore rona ene ke kala ke kutu rona re dikala ba maungo a rona a bolla mo setlhareng maungo a rona a senyegela mo tseleng ya bokeresete bole batho ba re lebeletse ka tsholofelo because rona bana ba modimo re kgatlhwa ke tse di ka kwa ntle fela bate re gana maatla a fetolang bophelo ba motho e leng evangedi ya keresete jesu ke a go goetlha ngwaneso modimo re file sebakanyana a re se dirise re ka tswa re paletswe nako e telele for the past 3 years mara for this year ngwaga o modimo a go fileng ona o neng o rapelela gore modimo a go fe ona o tsene mo ona a e be ngwaga o e leng gore o tla ungwa leungo le ga e le gore o paletswe mara ngwaga o let o prove satane wrong gore wena o mokeresete batho ba bone bokeresete ba nnete mo go wena batho ba itse modimo ka wena kwa tirong batho ba itse modimo ka wena mo motseng o seke wa itsewe fela ke bao ba tsenang kereke le wena gore o pholositswe a lesedi la gago le ye go phatsima le ngoke batho le ba ba leng kgakala le bophelo ba gago ba atamela e re le ge ba atamela ba seke ba ba disappointed batho ba le bantsi ba bantle ge ba le kgakala ba bantle ge ba nametse stage mole mo pele ga batho mara ge ba fologa their life is disappointing ba yaka moopedi a ile a bolela a re ke bone bakeresete ba bantsi I've seen many Christians ba phela yaka lefatshe ba bua yaka lefatshe ba iphelela fela so a go fetoge ngwaga o bazalwane gore re re modimo re fe chance gape ya gore re ile prove lefatshe wrong gore le ga ba re itse for the past 3 years ka go faila mara this year we are going to be productive re batlo bona bo brother ba batla yemelang ba rera lefoko la modimo bo sister ba batla yemelang ba direla modimo rato bona bomme ba batla rapelang re bone bontate ba batla etellang pele phuthego ya modimo ba e bontsha lesedi gore le matsatsing a jesu kreste wa nazaretha e santsane e le morena remember gore modimo o re tlhophile ba the purpose ga re se rona re itlhophileng re lesego gore e be re kgethilwe mo gare ga batho gore ka rona batho ba itse modimo ka rona batho ba bone modimo ba seke ba bona di-failurs ba re re ya go a tshwana ga re ya pholoswa mara re phela go phala batho ba ba pholoswa a batho ba itse gore pholoso e a fetola pholoso e 'ira gore go nne le maungo e tlisa se batho ba se solofetseng mo go wena ba se fitlhele mo go wena modimo wa kagiso a re tshegofatse bana ba modimo a re natlafatse re emelele re itse gore re tlhophilwe we are not going to allow gore rona bana ba modimo re salele kwa morago ngwaga o re tla tlhagolelwa re tla nonotshwa ka lefoko la modimo moya o halalelang o nne se pula e e leng gore e tla disa tse batho ba tla di bonang ba di itumelela mo botshelong ba gago ka re rapeleng ra ra re a leboga re leboga lefoko la gago le letshelang. Tshegofatsa mongwe le mongwe a le utlwileng modimo wa rona, ga re di kgone go dira sepe kwa ntle ga gago. Tsotlhe tse re di kgonang, re di kgona ka bokgoni bo bo tlisiwang ke matlamo yo boitshepo. Tshegofatsa ba botlhe ba ba utlwileng lefoko le modimo wa rona yo galelang, e be lesedi, e be di-example mo gotlhe mo ba tla tsamang mo teng, batho ba go bone mo matshelong a rona, ka Kereste Jesu morena wa rona. Amen. Ke Bishop Lucky Molwantwa wa Mispa Bible Church mo Klipgat, 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.